Baby DJ Jones.
DJ Jones, aki leo umeriet.
Baby DJ Jones.
Wati yaji round this kibwa ndole. Kia list yezi teka na kwa choche. Chakua sin tukifika na nikuote. Toka east, west, north, hadi south.
Ole manga, mama ngao, sini. Ole manga, mama ngao, sini. Ole manga, mama ngao, sini. Mbwana za mabiji zao, sini.
Ni hatari, vile nazitoka ordinary.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Nanda imekazwa inushigishi. Napita nikikata nikisipisi. Napiga hiyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu John Komasi. Nakemba wamboshi kunjeri na mazi. Izo shimo zote meni na maki. Nakata besu ili ya mnusu na kisi.
Iba chogi doga iba. Iba, iba chogi doga shi. Iba chogi doga shi shi akiri. Iba chogi doga shi shi akiri. Iba chogi doga shi shi akiri.
You already know. It's DJ K-Wise, VDJ Jones,
Kenya, Nimbua,
Kenya,
yeah.
Niger. Let's go. Joe, where?
Only one delo, hello.
Where?
Only one delo, hello.
Let's go.
Odi Omarang.
Nifty boy.
Bazenga.
Hey, man a bad man thing.
VDJ Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When it daya, daya. When it daya, daya.
Bomba to bomba. Songa na doba, nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na pokot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
Unapigwa blob, ulifutwa jo. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka do. Na stories za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi joni job. Manzi ni manzi lakini wengine ni on. Dati ni dati na kwa game in the tone. My fans keep on, nimewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of genge, pia joni name. Niki speed wana sing, kisha wananza kublame. Only one Delo, hello.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri.
Bazenga,
kiri, kiri,
yo,
kiri.
Mana step out na ma brand new night. Mana step out na ma brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikaf si raisi. Mana step out na ma brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikaf si raisi. Mr. Undertaker gezwa zombie kwa ring. Bazenga daddy mana, shiki seko mana, mana step out na ma brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikaf si raisi. Mr. Undertaker gezwa zombie kwa ring. Bazenga daddy ni shaky set kwa taxi. Pori na ma brahma pull up ndani ya datsa. Nafika niki drip nika sinki michapa. Nisipoka funga na izi ngoma za anasa. Neza anza chache ndo muto hizo sadaka. Nachafua sin na jitoa vroom vroom. Gafla binvu nisha chafua sin tu. Vile mina za mahiti na chomea pitu. Futa waya sim 1 tu mapesa sim 2.
Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
You know I always come through with a better one, better gone. Right to top, tell them fellas better wrong. The girls know, say for sure, send me day nice. It's KY scratching, chicken, chicken, watch your table turn. On the mic, see your flow finesse. Now your girl wanna come for some SCX. Like Caesars, I'ma split your legs. And chuku, 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 I'ma make you spin for hell.
DJ KY, DJ
Nikani meme za tongs. Na leo kata shika tu bila jing jongs. Na ring ni kuria de tu kamere kiwa on. Na hao mange uzapo kando walegeze dongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhaote. Mangwai mingi mingi kido mkoko dhaote. Misi na kili mutemea hadi wale mate. Mi moga kaa chizi sipanguzi ndo ulambe. Isonge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa githo ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapa na kula sistake. Na binisha mada keli tunde tukakate. Sini
35
Jones.
Wakale.
Shachanga and kuna mbugiangu nkute kwa mta. Tukuteza kila siku vile inafa. Usingizi lisho jala na siku saba. Nguze tujafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, amanga angu sindi. Wale manga, amanga angu sindi. Wale manga, amanga angu sisi ni mbwana.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu John Komasi. Nakimba wambushi kondiri na masi. Izo shimo zote mina magi. Nakata Bess William Luso na kisi. Tobuwa kasongesho. Ikicho, icho, icho, kalongongo, nabanono, kilokolo, chambao, kuchengwangwa, kwa grao.
Sini, wale manga, amanga ango, sini, wale manga, amanga ango, sini, wale manga, amanga ango, sisi ni mbwana za mabibi zao. Sini, wale manga, amanga ango, sini, wale manga, amanga ango, sini, wale manga, amanga ango, sisi ni mbwana za mabibi zao.
Diwa muranga nikani meme za tongs. Na leo kata shika tu bila jing jongs. Na ring ni kuredi tu kamere kiwa on. Na hao mange uzapo kando walegeze dongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhaote. Mangwai mingi mingi kido mkoko dhaote. Misi na kili mutemea hadi wale mate. Mi moga kaa chizi sipanguzi ndo ulambe. Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa githo ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapa na kula sistake. Na binisha mada keli tunde tukakate.
Sini wale manga,
na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafu wa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Kuti na bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
Simu wache ni waroke hadi shoke. Kuweni wapole na mtoboke. Mini master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jam start kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hand down. Quarter to nine man down. Bow down. Ni show nani ana land town. Kutoka downtown baby.
Wati yaji round this big one dole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east west north hadi south eh. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
Kali noti na die niyo kote. Kani noti si die mini sote. Kukafunga misifikishi fote. Ukija sisa nipote best choche. Nina dema na die die kwa ndai. Iko nini tunovai vai. Mangwai na nakutu nyege full full. Walai operesho kuchafua. Iko nini my guy ah.
Si die duka haba si die wakukinda. Na die duka moja kazuri ntakalinda. No wanda niko book love is smart na wawinda. Na bado tutalanta kimswad mina imba. Waliona na omoka waka anza kukatuki. Jura piga tu maluku lakini sipiki suti. Na teka dim yako maere na kula pusi. Alafu badeng na kapangia harusi.
Wati yaji round this big one dole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east west north hadi south eh. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
Soko soso, soso. Wata bonga ngoso, soso, soso. Zile za orosho, shosho. Kunani, iko kwa soko. Ina mali, neseti kwa mbosho. From nyaka njingi, juta niko kanjing. Mina kiting judawa iko kwa ching. Seti kitil ndo uwashe tukisin.
How are you say?
Ndo uwashe tukwa sin.
Kwa daru mindo chopi na mindo wanakopi. Mistari wanatema buda sahi hazidoshi. Wasupa wao bote bote na wapiga doshi. Masingo zote zote aditowe moshi. Mito kagaka yole na siju kupiga hodi. Nipati hapo masimba jaba beska ndo na rodi. Na mogi nishi ya wokovu la Jehova wanyonyi. Choche na koko ni mandole ya kinyonji.
Wati yaji round this big one dole. Kialisi yeah, ziteka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east west north hadi south eh. Kote kote, kote kote. Na bigi wa mwa kote kote. Kote kote, kote kote. Kote kote, kote kote. Kote kote, kote kote. Na bigi wa mwa kote kote. Kote kote, kote kote.
Lavo on the beat.
Ni hatari. Vile nazitoka ordinary.
Kisikia jua kali we jua kuna chuno. Kisikia biti ya mavo jua inachuna. Bado meno iko vunja mfupa. Bado tembo ziko vunja chupa. Haribu mtu wangu emezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya ketepa. Ronde ya pili nakuja wepewa. Kunja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe ichuma ni ya bawa. Na kala nasumbua kwa sana. Lazima jua ikutu inachuna.
Inachuna kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna tena sana inachuna ati. Inachuna kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna tena sana inachuna ati. Inachuna jabana tafuna. Inachuna nasikia kujikuna. Inachuna inagonga.
Inagonga
na waroga ni kibonga. Painting na katia. Painting na pitia. Zimeshika mina dai tumabia. Zikishika chora saba na dandia.
Uku kitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande niko na omo. Mgenje koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikware sida ingono. Mbasu wa evi jundani walevi. Mapedi mategi na bado mavedi. Na medi na hedi na kando. Makeki na kata makeki nika ni bash deila.
Superstar
DJ Jones.
Suna Johnny Kenja ni mbaya.
Mama on the beat and it's by the paper.
Ni hatari. Vile nazitoka ordinary. Ni hatari.
Lavo on the
nimejua hatari yetu inachuna tu kwenye chuma inachuna inachuna tena sana inachuna inachuna tu kwenye chuma inachuna inachuna
Kisikia jua kali we jua kuna chuno Kisikia biti ya mavo jua inachuna Bado meno yuko funja mfupa Bado tembo ziko funja chupa Haribu mtu wangu emezesha Usiku changa we serereka Shisha hiko changanya kechepa Rondi ya pili na kuja we pewa Kunja mtu gizani kisawa sawa Mkumbushe chuma ni ya pawa Na kono na sumbua kwa sana Lazima jui kutu inachuna
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna Inachuna, tena sana inachuna ati Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna Inachuna, tena sana inachuna ati Inachuna, jaba natafuna Inachuna nasikia kujifuna Inachuna, inagonga Na waroga ni kibonga Ting ting nakatia Teng ting napitia Zinashika minare tumabia Zikishika chora saba na dandia
Ukitembea na nare nikakipande Afande sina kipande nikona omo Mgenji koto kwa zabe nikanisomo Mkwela kama nikware sida ingono Mbasu wa evi jundani wa levi Mabedi mateki na badu mavedi Na medi na hedi na kando makeki Na kata makeki nikanibash tailor
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati
Inachuna Lipanda bebe shash ndo nlivu Na stiff Na kakiwashwa na kiku Na naka kochonjo konjo konje si Na No
musa All the jobs down swigo Soli wine mitindo Pisi kwa miwindo Nyapi ya mipindo Ila city na ikuna siyo kizaliendo Naka kuki naka bless kila siku
tendo Romance naka pigi ya nyambizi Mapenzi juni metoke ya uswazizi Kama kame shiki ya gaizi Naka tekenya kana cheka kwi kwi kwi
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna
Ni ukata kuchapa ni kama randa Ukinipa ni raba na kukumanga Daily manga kama fans venye na wamada Ni kama airtime venye mimi na wabamba Na kupa show sita bora we uchore saba Kwa kiti kwa meza hadi kwa kitanda Misi wakabati ntakulima kama shamba Kama pasa pasa yanu ncheze na yodiaba
Inachuna ni vuva vuva Niko pampa ukikoma na sukuma Mina jituma hakuna dumba Chakula kubwa mika olunga Mbogi mbaa tukipula mnate Sikuwa chat sini 1, 2, 3 Tunawapiga piga buti kama bugati Sindo chafu wa vida hadi mp3 Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna
Ni hatari jako chaba niko giso niko mrambe Lazima itupa mbewa shada ama ngale Pasi upasi mapapa si mafate Wasni ya haras na riz na zonza waras Kwa mambukta piga stop 13 Piga pass tuta mtinga bila glass Tuta zima tuko class kwenye suti ni matras Kwenye pori ni kiklas Niki bleki ni rauke osito ni suke na
Katatenze, 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 katat
Kata tenze hadi si ukata tenze na si mchezo. Na bado tunakemea hadi mapepo. Skiza beat ni ngori tafanya umento. Hapo nutajua ndote akona kama neno. Sunajua hawa mazuzu hawana lebo. Kibonga mingi tumina wapa maelbo. Tulio ufunzo wapa team siko ndo kunego. Nikifika kwenye remix ni maviboko. Unguza kuba kata tenzi wacha mdomo.
Ficha ndoko yako fiti ntakunyandulia. Jumi kirimba chimba bedsita. Napenda light skin kana dunga masara. Nyonya lollipop kapoko wa moranga. Chunga usidishi dem guangi toka chuka. Ni maguangi ukutoka paka ngoza. Ni machiji ukukata paka kuava. Dondoa dondoa izo nyonyo kaza maya.
Kata tenzi Kata tenze
back bando, back bando. Kisha kwa flow, kata anapiga dua. Jawai ni trust, ndo usileo akushua. Mine unapita itabidi ni vutapua. Nobody can stop this reggae. Na zile tembe zime boosti nyege. Na zile blunts zime boosti ndege. My cup is full, itabidi joo ni mwage.
Menje walenje, kata hiyo tenje. Skenje, kata tenje, si tutabanje ni genje. Msengenge, usi mgenge. Anaringita, aringi, anamawetete. Niko mete kwa kiti, lazima msekete. Wiki dogi mdogo teketeke. Ni chengale na nare kamblena na kibari. Niko kidali iyo malina imangasari.
Kata tenze
kitu ndogo kama macho ya mchinkwa. Wakinyanya anakatu mchinkwa. Alafu nikimshaba tunatoa tu wachinkwa. My ex nilikuwa nimekura. Sijui mbona ulini hat. Sijui mbona hiku last. Nimemanda nimekala nisha manda hii verse. Nikata tenje rings na jua isha ban. I make it feel a little bit freaky. I make it feel a little bit itchy. Just a feel, anafanyo feel crazy. Twende malap, tukisakanga cannabis. Mindio nyuki, nifoto ule asali. Nisiku nyingi, nimekutamani. Nikupige shoti, rungu magizani. Upige nduru, ukide umekubali.
Kata tenze
Batman panda remix mido jimbe. Ya wakata kama wimbe. Nasoli meshika kwenye gingi. Worldwide katiba. Lazima tutasoma katiba. Kwenye mchezo mtoto anatajiriba. Dakitari wakunipa tiba. Katiba. Lazima tutasoma katiba. Kwenye mchezo mtoto anatajiriba. Dakitari mimi wakunipa tiba. Boom shaka.
Wengine you know.
Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangam na kutunga duba. Abdala ina daireso. Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2x2x2x2. Seriani ya 2x2.
Achawa kama wili kama akianoa. Kama meno mwaya hii ni tangoa. Aniweka kwenye throat alafu anagoha. Enabini lete poti jugalo na kwezo. Higa magote unafakuni ya budo. Akule bambu ki African bantu. Naipiga tempo ile ya Cindy Sanyo. Chini itejina gal misi kufaha. Iko titan tuto watafeta. Na kamna kiti juu lazima utahema. Utatangaza hii lazima utasema. Hii ni 2x2 kupiga na kuenda.
Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kudunga duba. Abdala ina daireso. Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2x2x2x2. Seriani ya 2x2.
Okay, so sinjotika kam denge sindenga. Na kutoka kakingale ni kipienga. Off late na wakunyo kama Fanta na manyusho. Mebeba makunyambes kama kanta. Rada mnyonyo na ipo volcano. Mini janjes na natoka Islando. Nikiwa raima
family kwanga chopi mao by two divide miguza teacher after teo kama sansesu ni dandie iyo ndina niko idha ya kuitandika muguruma kama nduthi ni kinjotika nispo du iyo ponge ina utam ey
seriani ya 2x2 seriani ya 2x2x2 sasa dada ukidance unanga mnakodunga duba abdala ina direso seriani ya 2x2 seriani ya 2x2x2x2x2x2 seriani ya 2x2
inangima kwa ngife venye ninaona low form lazima ijipe magiremba wanifata wanasema niko konki anti wana noti na wana ninoki mwanzo tunaeza kuwa like Bonnie and Clyde lakini zi habari zako misi die mina die tuku banjo sijali uko waya au umedungwa kazi manze pia miuva nyele ya farasi fresh out the UK ya mwendi kominjage rangi safi weza theni mi ni mkamba mbogi yangu fiti si mbogi ya wa mama but to blow up call me Osama
seriani ya 2x2 seriani ya 2x2x2 sasa dada ukidance unanga mnakudunga duba abdala ina direso seriani ya 2x2 seriani ya 2x2x2x2x2x2 seriani ya 2x2x2x2
mina penda for some forms ama handsome forms a handas na wabien kwenye bed wanajua mini rest sasa kwenye beat wanajua joe tu ni hit nikipita kwenye streets wanadai tu magig wanadai tu my hits wanadai ni wafis nilicheza jolo wakajua mini beast na kibamba mkoba wangu anajua ye ni queen
jani bongi ni gongi na form ya manduku kanali stishuku lama ya duku duku come back manyu no to chill na wenyewe steam zikitaru ita uba to sepe don ni ya genge mina mabeste agiza patiwa itisha upewe makali na juice vela na food 2x2 mdiki tukus fit vile unatembea taiga pazimu leo ni lazima ni kujenge kamtinku baby shika simu ni kanali kapitana na nataka kukutubu seriani ya 2x2 seriani ya 2x2x2 sasa dada ukidance unanga mnakudunga duba abdala ina direso seriani ya 2x2 seriani ya 2x2x2x2x2x2 seriani ya 2x2 seriani ya 2x2 seriani ya 2x2x2 sasa dada ukidance unanga mnakudunga duba abdala ina direso seriani ya 2x2 seriani ya 2x2x2x2x2x2 seriani ya 2x2